la pema jimu yanga nikalowe ufungu wa kumamba okongola paradiso matenga yaja yomo inendi madwala muzanga wina anadwala soyo mweyo koma iye anafana Sindine oche njera kapene kupambana Ipanjira paja kumo inengi mapitapo Muzanga wina anapita sopo mwepo Kuma iye anafapangosi Sindine oche njera kapene kupambana
Hello. on your panda list. I want style on this. Now be younger, you know, all the bits. Good day. Fire them.